kulan gudaha ee amniga gobolka iyo ku dhiga xarunta degmada Baydhabo wayna ku qayb galay laamishal duban ee amniga gobolka iyo qaybashal duban ee bulshada ka dhaqan Baydhabo kulan gooyba inta badan su'aalo ka saabsan amniga iyo walaalaba iyo ku qabsomay su'aalo ee la weydiiyay laamaha amniga ee gobolka Bay wayna ku raayntii hadalay bulshada ha ku qayb galay wayna iyo bogaadiyana kulanka amniga ee xarunta degmada ku dhig
soo gaadhow amniga la galahay lamba idoo ku toos madisi masajida ka jartan tukudaysan un masajid kortis ibaar laaga keenay tiigina fufadina dadku masajid ka jaro ilaali hoayna horta booliska aanu ay la dhaleelnay koma ay isku gaba hadil arga hanuun ee dhaleelay dabaati ka barsa dharmay ka tiigina kor oo isku bedel kor dharka shaqeeyo hayna in shaqeeyno ogdin waysan lahaa lamba idittiis ku bilaaw amniga meedaha ku bilaawday walaal arag dadkeed
oo baa garash buqabto walaad walka guursaaso bilaay ka si idii ku doonadaas sharaf leh idii ku doonadaas laakiin hadda humaanka suubido moobilka ka duubto moobilka ka haysat wadduu ko saaxibka moobilka ko arage kaasa gadiiside adoo tuurum lahayn walaal ka tag aragaas am baa digi bartii bas galaasana aka gariyeelata way buuha gabartii ba aftay banaanka sheenas
gaashaan la sare Aamin Maxamed Ismaan oo kulanka ku hadalay dhalinyarada kulanka ku qayb galay kala dardaarmay in iyo si wadaan la shaqeeyo ka ciidamada amniga ee gobolka taasay toos sheegi in walbadan ku tar doonta amniga gobolka iyo guud ahaan dawladda Koonfur Galbeed
marka dhalinyarada marka hore salaamtiin gabroogan dhalinyarada mas'uuliyiinta oo garbo ay fidiyaan marka raising salaamay salaanti islaanka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaat salaanka baad horti geeki iidanka faraxsanna intii unay dhalinyaradii magaalada way hor way balashir jarnay gudoomiyaha haafade laakiin ati geeki way balash oo weernay oo sharafnaa intii unayoon awaamirtun farniyoon ha yoona ku kooyan dhalinyaradii haafado ku nool degmadan Baydhabo ama gobolkan Bay idiidan xiye ka faraxsan intii si geeka su'aalo dhawey diidagna walaan sugaaniyo gudoomiyaha degmada dhalinyarada anig oosadi dhalinyaradan saraakiishan saaxiibada uuni saraakiil ahaan oosari mana reer Baydho wali oo qaban intii uu ogaan iyoonay si oo falaayan iyoonay meeliyo in jeedan intii uu ogaanay horta saasiin ku yirni horta dhaleelay isigniin sheegdeen qaadani laakiin waa bilaayr madhi doonta markeel waan wax korteede dadka jaamiinta dugsi sar ku baan ciidamada galay hobyo ciidamadiisii galan aqlan hayn balqasi ziyade laakiin unuga dadka kan hadii walaal uu kaftagne unuga dugsi sar aan deenay aw jeeki ku ma kiday unuga wanta dugsi sar aan dhikado faday miliyoon ta shaqaale hal injeeyki ya waa dugsi sar dhikado faday ki waana shaqaale hal in gooyay war unuga tartii walaan bar waa wala bar isiba meejay galay marka langa sidii oo ciidamada maroobin garab taaginin ciidamada amniga fiiri doonunay hoblaa kubay goofgooda rugaan qofna rugo madayo leeyo Soomaalidu aw diini rugo berdaali rugaan meel ka si rugaan taas ee way balashay ee shacabka deegaanka sala shaqeeyay
gudoomiyaha gobolka Bay Abdulfatah Maxamed Ibrahim oo ka dambeeyay kulanka heeri ee dhalinyarada ka amaanay ku shaqeeyo ka amaanka waynu si dhalinyarada dhinishay ka beeriyay in iyo kordhiyeen shaqada iyo haddii ku hayaan amaanka iyo horumarka gobolka
dadkan waxaan aad ugu dhiirigelinaynaa dadka Baydhabo aad uga warqabnaa ayaga ma jecelan inay marshibeedii ku socdaan marshibeed wax la yiraahdo pavementiga meeshii dadku jecelin laaniga inay ku socdaan salaah traffic-kaas uu sheegay waa dadka baabuurka dahoon u yeeristaa kama leexanayaan dadkan waxaan ku dhiirigelinaynaa inay wadooyinka macnaha sida saxda ah u isticmaalaan ay macnaha maraan meelaha pavementiga wadooyinka marshibeediga wiila markii hore daawadan u maleeynaa wuxuu yiri macnaha gudoomi lagu ma arko saan islaayay gudoomiya ugu sahlan oo maanta Baydhabo joog inaa ahaan u maleeynaa aniga saadil ii baa qof allaah qofki ii baa ii imaado meel allaah meeshu rubaana isku aragnaa